Open the way to come my window. Window open.
Came in classic.
Macho yako kama nyota angavu ya usiku, tabasamu lako like a morning sunlight. Ninapokutazama ninaamini upendo upya, sheria tabia njema avale nini ni wa thamani sana. Upendo wetu kama wimbo, wimbo wa upendo. Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.
Katika upendo tena, shirini.
Niliamini tena.
Upendo wetu ni kama upepo usio na mwisho. Na kupenda, penzi langu linangua moto. You the melody in my heart, sweetheart. Yeah. With you I'm strong through the sun or storm. Upendo wetu kama wimbo, wimbo wa upendo. Tunaungana kwa moyo milele bila kikomo. Wewe ndio ulinifanya
niliamini tena.
Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.
Macho yako kama nyota angavu ya usiku, tabasamu lako like a morning sunlight. You the melody in my heart, sweetheart. Yeah. With you I'm strong through the sun or storm. Wewe ndio ulinifanya
niliamini tena.
Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.